bare na kumitinga mumisu wa wanchajinga tonda kanze ntyo kuluzinga mwana gwenjo ya kupisinga wampona pona yeah. We amzi jema vega wampunza unza yeah. Waliombo vyo mtwe neoli kolota msigara mkwe kute wala inewe ni tonya ni sigara mkwe kute wafula kare Nyatanaba Nena kugamba kone baba Kubombu zotulonga kawa Oli nengeri jonyo nyogera Ngatesi na mikono jo Nalulu njiku walingula Baize shiba mkwano go Wampona pona yeah. We anzi jema vega Wampunza unza yeah. Waliombo kyo mtwe Neboli kolota msigara mkwe ute Sigara mkwe kuteze Wafuka kamere kange kufumbia toja Toja Wafuka chilwa tenkulwa detota Zonde munda musao Mkulo kotela mveso Akukwata kumfunya nako Ulinama nyigechi sao From uptown to downtown I'ma take you to my love zone You're inside You're my bone Kukaba kasima kwa yo marine pan Wampona kona yeah. We anzi jema vega Wampunza unza yeah. Waliombo vyo mtwe Neoli kolota msigara mkwe kute Wala inewe ni tonya ni sigara mkwe kute Wampona kona yeah. We anzi jema vega Wampunza unza yeah. Waliombo vyo mtwe Neboli kolota msigara mkwe kute Wala inewe ni tonya ni sigara mkwe kuteze
Osh Entertainment